sawirkii sideedaad dadkii nabinu haki farami arlaada yaa meel kasta haki degeen ummad walbana afkeed yaaki hadalaas meel arlaada ka mid eh nin magaashay ibraahim al araw yaaki noolaay ibraahim eebba doogiisii faylan yaa an weeli jiri eebbana way aray lankun ka dareeraaw meeli an seedo usna ani nabi kisheenee ummad badan yaaki faramti walaaki ali oo weeri fadi sidii ummaddii eebbe ummadduun dad barakaysan yaana ki weelee ummaddaasna ummaddii abrahim ummaddiis waa bilaantii abrahim ilmo ma lahayne way dhatee ani waa yeeloobi ilmana ma helaaw laakiin abrahim way ki aree eebbahay waliisheego aaminsane intii sameeyaawno ani oge sahra bilaantii ibraahim wiilaa dhashay magaashayna waa laynbihii ishaaq ummaddii nebi ibraahim arlaada yaaki badati magaagoodna wayli aree reer bani israa'iil taas wayli ki jeedi yuhuud magaagood kalena wayli aree yuudah